Sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, sivaya ngekari saflexa, sibamba abantwana saflexa, flexa, flexa, sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, flexa, flexa, flexa,
Bebathi ngwek, bheka manje, bangithatha kancane, bheka manje, bangibukela phansi, bheka manje, ama-levels awalingani. I worked hard phela ngihuzukile, ngijimile babangijulukile. On the last lap, amateku ami bewavithikile babangijulukile. Stay top mina ngisabi next ukuthi celebrate mina ngifuna ekwazi. Superstar nyane famous, ezenza ngcono mina ngizwani nayo. Nasi nayo imali leyo obvious, ikasi lami kune-45.
Sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, sivaya ngekari saflexa, sibamba abantwana saflexa. Flexa, flexa, Sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, flexa, flexa, flexa,
Mina ngithanda imali, hlezi ngiphusha isipani, anginasikhathi samaruma sengifuna ukuba nemali. Mina ngithanda imali, hlezi ngiphusha isipani, anginasikhathi samaruma sengifuna ukuba nemali. Funa le mali, funa nehlahla, Travel nebhoshi kudala ngisokola senginza imali, Bambi girl, uba igual, relax, ube focused. 18 ama currents, igolide original. Middle finger uhlezi ucwebezela, anginasikhathi sokutatazela. Star puro leyahlanyazela, loyahlanyazela. Ugirlfriend uyakho angifile, awungilifaka with a curvy chick. Igcwele istrat ngamakhawuna pink, angcolile kawadingi chick.
Sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, sivaya ngekari saflexa, sibamba abantwana saflexa. Flexa, flexa, Sibuza lotshwala saflexa, sibhema lentsangu saflexa, flexa, flexa, flexa,